Biter bahit rütike bu hay bu truti tay to ami mayer paye naifuti Biter bahir trutike bo hay bu truti tay to ami mayer paye nahi fu.